bafani bonani nonke bangani mama bahle emakhaya sibingelele nothisha ogogo kanye nomkhulu bethu phela abahle besinakekelayo ngaso sonke isikhathi mina ngingusane Ntuli uanti abantwana impela sekuyise isikhathi sokuba sisondeleni sithamele enye indaba yanamhlanje esiyethulelwa inalibali indaba yethu namhlanje ikhuluma ngoAmina kanye nobhobho wakhe ngakho sondelani nonke bangani bami ngoba nali ibali Bangani bami, lalina, lidliva kakhulu kunaqala, ngisho noAmina naye, wayesekhathele, futhi nomzwangedwa. Kwakungekho noyedwa bangani bakhe, abeze uzodlala naye. Kanti wonke umuntu endlini wayematasatasa. Ngempela, akumnandi kuba wena nje, ngomncane kunabo bonke ekhaya. Ngakho Amina, wanaba embhedeni wakhe, wayesephakamisa ikhanda lakhe. Wabesefaka phela izimpiko zakhe, waqala manje washona ngapha nangapha etansa ongambona wena mngani wami wabuye futhi wabuyela empedeni wakhe wasesekhathele futhi enesizungu bandla wabesethulula amathoyi zakhe ekade egcwele ebhokisini amaningi awu ayechathekile ebheke phansi amanye ebheke phezulu wabeka phezu kombhede ueli udasi unogwaja kanye negundane Babezoba nephathi yetiye uma nje washeshe wathola ithiphothi. Wafinyelela ebhokisini lamathoyizi wahlangana nobhobho wakhe uWatzit igama lakhe owayekade engenabo ubuso.
Awu bandla.
UWatzit wayengenayo ngisho imlenze ubuso noma-ke nje izandla kungenani konke nje kwakungekho. Wamthatha wambeka lapha yana ku-Eli noDasi maqondane negundane. Wabesethola isiphothi wabesephuza itiye. U-Eli, uDasi, unogwaja kanye negundane baliphuze labo kodwa uWatzit yena ha ka-Amina akazange aliphuze itiye.
Kodwa bezoliphuza kanjani ngaphandle komlomo?
Ngakho Amina wathatha ibhasikidi wokuthunga wabeseyothungatha ugogo wakhe lapho engakhona. Hawu mzekolo, yini lena? Ngubuza ugogo.
UWatzit unobobo wami.
Kusho uAmina.
UWatzit udinga umlomo.
Hawu kukulungile mzukulu. Hayi kulungile mzukulu wami. Kodwa ke kuzomela isishishise awungimatasatasa kabi kanti kunalomsebenzi omningi kabi okumele ngiwenze msukulu ugogo kaAmina wamlekelela bandla ekuthungeni umlomo kaWatzit wabamuhle dadu umlomo wakhe hey wawungabona lapho ekade sewumoyizelisa khona
ikhala
Ngubuza uAmina kodwa vele nokokwakhe wekade engalalele ngakho uAmina wahamba wayobheka usisi wakhe ophakathi nendawo uFozia
yini lena
Ngubuza uFozia
uWatzit
kuphendula uAmina
uWatzit udinga ekhala
kulungile
kuphendula uFozia
kuzomela sheshise vena ngimatasatasa nje namhlanje nginomsebenzi omningi kabi
awu nevala wamlekelela uFozia ekuthungeni ikhala
angehle wona
Ngubuza uAmina kodwa bangani bami uFozia wekade engalalele naye awu ngakho kuAmina wahamba wayobheka usisi wakhe omdala uSharon endleleni eya kuye ubaba wakhe wambona
yini ke manje leyo
Ngubuza ubaba wakhe
UWatzit
kuphendula uAmina
UWatzit udinga amehlo
hayi ke kulungile khona enginawo
kuphendula ubaba wakhe
kodwa kuzomela sisheshise ngisasele lo msebenzi omningi kabi
uAmina kanye nobaba wakhe bawathunga amehlo kaWatzit bawathungela ha abamahle mngani wami
umsila wona
Ngubuza uAmina
hayi ke cha ke ndidakaza Ngikwazi ukukusiza ngalokho.
Kusho babu wakhe, ngakho Amina wayekufuna phela usisi wakhe uShiren.
Oh, nkosi yami.
Kuzikhalela uShiren.
Ukutholephi lokho?
Amina wabesemxoxela lonke udaba.
Wow!
Kusho uShiren.
Bengilungiselela ukunika wona, ngoba ngasuke ngawulahla ngaphambi kokuba uphele.
UAmina wanikeza uShiren.
Oh, nkosi yami.
Kusho uShiren.
Wazi wamuhle. Unalo igama lakhe? Yebo, igama lakhe uWatzit.
Kuphendula uAmina.
kodwa uHadzit udinga umsila.
Ha, uAmina noSharon benza umsila kaTutshikizela. Bathi kuma sebeqede konke, ha, baziphi isikhathi bambukisisa uHadzit. Naye futhi, ey, wabamoyizelela ngowe kade senawo phela umlomo.
Kunganjani uma angase abe nezinwele eziphuphuselayo?
Kubuza uSharon.
Kanye namadlebe acijile futhi.
Kodwa manje usuzohamba lana ngoba ngimatasatasa futhi ngisanomsebenzi omningi okumele ngiwenze.
UAmina wathatha uHadzit wabuyela naye emuva ekameleni lakhe. Lapho afike wambeka khona kahle phezu kombhede phakathi kuka-Eli noDasine nogwata kanye neGundane wabesenza itiye elimnandi. UAmina waphuza inkomishi yodwa kanjalo no-Eli, uDasi, unogwata kanye neGundane. Kodwa uHadzit wayengeve nqaniwe bangani bami. Ngakho yena waphuza izinkomishi ezintathu zetiye bangani bami. Awubale kanye no-anti. Kunye, kubili, kuthathu. Ehene, izinkomishi ezintathu zetiye. Ngoba impela wayeselinde isikhathi eside. Luphela lanaka uhlelo abantwana inalibali. Sidlulisa ukubonga kakhulu kothisha nakogogo kanye nomkhulu ngokuvulela nje abangani bami umsakazo ukuze balele uhlelo lwabo lwezinganekwane. Siyakhuthaza nakubazali ukuba bangayeki phela ukufundela abantwana izincwadi abazithandayo. Kanti ningaqhubeka nokuzithola ezinye izindatshana ngokungena nje kwiwebhusayithi yethu ethi nalibali.mobi ngomakhalekhukhwini wakho ukuze uzihlomulele ezinye izindatshana eziningi ngolimi lwakho wena kanye nomndeni wakho. Namathola ikhophi nalibali njalo ngolwesithathu ephepheni lakho iThe Times. Ni sale kahle.